Yo, welcome to just another pod. My name is Ngumbau.
My name is T Daddy, number one, numero uno. Episode 6. Wewe bro, umekuwa wapi?
Eh, Buddha.
Kila mtu anauliza tumekuwa wapi. Tulikuwa tunatafuta unga. Sasa episode 6 we have a need to meet a guest visitor ama guest
of honor.
Guest of honor. Bolo Yang.
Yeah.
My G. Woza.
I'm good.
Introduce yourself.
My name's are Bolo Yang. Or Aleki Mwanabucha.
Haya sawa Mwanabucha. Alafu eh bwana bro, kila mtu podcast iko wapi? Podcast iko wapi? Podcast
ndio we need the next podcast.
We need the next podcast. Hiyo podcast imefanya nisi
we are here. Tuna appreciate audience. By the way, watu wamekuwa kinisumbua, they are like, you know what? By the way, I need that. But tumekuwa na a whole week. That week hasn't been so good because we were mourning a friend of us.
We are mourning our friend.
Jamaa, next week, to vote hiki tutumali.
Tuachana hata na story ya kuvote. A moment of silence for Sam. Just 30 seconds.
Silence. True, yeah.
Okay, I feel that's enough.
Waza.
Sasa,
RIP Sam.
We can pod. Let him rest in peace. He was, by the way, big up Mundia. Eric Mundia. He's, he was the closest to Sam.
Friend.
Yeah, so big up to
him. Mundia ndio alifanya hata njoni na Sam.
By the way, Mundia ndio alifanya kila mtu ajue na Sam. Between me and you and all that. So big up to you. Big up Mastermind. Kama unataka kutengenezewa simu.
Mastermind Technologies.
Mastermind Technologies.
Dominion House.
Dominion House. First floor shop D5.
D4.
Big up Pia Mbote. Mbote phones and all that. They work together. And all that. So, moving on. How's your week been?
Week imekuwa sawa. Other than... But they imekuwa 2 weeks of mourning some. Sindio? To the last pod to the record.
Yeah.
I think 2 weeks ago.
Yeah, true.
Lakini we are back. Si ati kuna kitu ilifanyika... ni mambo tu mingi hiyo Sam, lakini easy tushamaliza. Tasema Sam, shine on your way.
Shine on your way.
Shine on
bolo
your
bolo way. You're new here.
Mimi niko hapa manzi. Nasema fuck government, manzi walituambia unga ya sasa inakuja. Tuambia unga ya mimi inakuja, alafu naenda super, hakuna na ikiingia watu wanachapana bana.
Niki
tunaenika, yani hawa na siasa, sijui wanatubebangaje. Yani, sijui kama mnaweza kumbuka, tumepanga laini ya mafuta, tumepanga laini ya unga, na sasa chuzi wanataka tupange laini ya kukura. Yani rudishi hawa tu wametuweka, kwa hizi malaini tumekuwa tukipanga.
Okay. Alakini sawa,
unajua shida ni?
Unajua.
Unajua kutubia ni pamba ni? Mbia Alex ajiintroduce. Anajiintroduce na serikali.
Awe na ifak gama.
Unajua, ni kitu ngumu sana Mkenyo muambie, aongelele. Sasa hivi unata Mkenyo ukimpatia chance aongee ama nini?
Siasa.
Ni either ongelee siasa ama baridi. Kwa tu hivyo yani,
Buddha, lakini speaking of baridi mzee.
Buddha,
but single bana, tunatetemeka.
Kuna njeve.
Tunashiba. Alafu unapata watu single bana mali umelala bana ukiingia kwa bed manzi unapata beshi ni baridi. Sasa ukishalala upatie joto hakuna kugeuka bana. Ama ugeuke na uhakikishe umelala on the same spot mali unapatie joto. Kwa single si nini?
Si rahisi.
Na bado pia Nairobi kwa relationship bado pia si rahisi. Unaelewa?
Sasa ngoja, speaking of elections, kuna jamaa anatoka, kuna jamaa anaingia, si ndio? Bana jamaa wenyu Kamwana nasikia anapewa 34 million.
Yeah, manzi.
As in a privileges. What?
Manzi.
Anyway, pia exiting president mzee.
I don't really care about the money. What I care is
legacy.
Unye walaya amekuwa. Yeah, I think I'll miss the memes.
Yaani by the way, speaking of unye, other than labda hizo masteries atio, as in tuache kuwa political kidogo, unatukuka unye na nini?
Unye? unye mi personally sinanga noma na unye mi nikaulizwa juu naona ngata si ati kuna msee sahi tunaweza ingiza better than tuseme wewe unye tuna cash if sahi okay unaona mi ni msafiri unaona kitu kama wasafiri mi naona sahi wako na shida nayo ni ati wamekasirika na unye design hatuweki huyu msee mwingine
mwenye anafaa kwa anasaidia
tunamweka ndio tu tuonyeshe unyia tumtambue
true.
Which tunaweza make blunder even more sawa juu unaweza pata site tena let me give an example unaweza pata Jubilee imesimamisha msee mpoa kama Kiamba kulikuwa na msee alikuwa anaitwa Kawanjiko na Kariri Njama Kariri Njama was the best bet sawa so unapata
mimi hata sidangaye shughuli
huo msee juu alikuwa ameletwa na Jubilee noma inakuwa nani ameleta huo msee ni unye atumtaki.
Hapo hapo sasa ndio wasi wana lose wana lose point na get.
Atutaki ndio tunaweza sema unye ni mbaya nini. Na kama mnaweza kumbuka po unaona Kibaki? Mimi nakumbuka Kibaki alikashifiwa sana.
Lakini the moment the guy was out mzee
ilionekana.
General Kegoya aliitwa General Kegoya na amekaliwa na wife. Unaweza kumbuka hizo nini? But the moment Kibaki alikufa the irony mimi nakumbuka nilisikiza speech ya Ruto kwa mazishi. Alisema Kibaki was the best president Kenya has ever had.
Yeah.
Na it's ironic kwa nini huyo msia Jim vote.
Yeah.
Unasema ni mpoa on which basis? Yeah. Ojim vote. Unasemaje wewe ni mpoa na siku ile labda ulikuwa na vae post fulani sije kupea kura. So yaani wewe ni mpoa aje.
Ni chocha kim.
Ni chocha. Yeah.
So usikosane na brother yako, sister yako, neighbor wako juu ya
tuna advocate peace.
Peace. Ukienda piga kura yako safi, maliza umesha make decision yako.
Lakini unyali kwa vibe.
Unyali kwa vibe. Bana this guy was fun. Unajua unye mzee. Maiji, unaona farewell yake ya kwa CNC. Yeah. Hii commander in chief sasa.
Sasa you know
Maiji alienda akachukua zile nini? Zitoaje?
Hizo kwa
hizo vitu za kulead kwa.
Master of ceremony.
Akalead msee. Akalead. Lakini me all in all, me unye alikuwa fan. Azina alikuwa vibe.
I'm going to miss the memes and jana niliona he went to Costa Rica. Alienda Costa ku like kufunga the whole thing and all that. Buddha. Unye ako na moves. Unye na banjuka wa.
Lakini wajua for the longest time huyu jamaa kwa kisema ni anapenda reggae
mbaya
na alienda mpaka Jamaica
wala
unye hata mimi naona ngaa sengine we are unfair mzee unye anakunywa hiyo ni life yake
bana
wachana unashughulika nani yako siangi
I think I'd prefer because I was looking at how Moi ruled and all that he was too serious But there you don't need to take things too serious. Because sasa mimi nikiangalia unye I was like you know what I'd even vote for him because he's more of a fan president.
Yeah.
Though I don't mimi I'm a
unye alikuwa fan
mbaya.
Unye ni msimu.
Na mimi lakini ya design na mimi ni mjinga design. Niambie hata wase. Mimi unye sasa hata niambie tufanye hivi na hivi. Namrudisha tu Kimangoni.
Wallahi.
Lakini speaking of which ni sawa mambo ya politics sawa.
Alafu in a nutshell ndio weekend yake ya mwisho kukalia hiyo kiti.
Bana jo.
Mtu wako mahali unaezaenda uitishe kitu utume bill status bana.
Lakini iko sawa. Hiyo ndio
just the we don't like politicking but
bana unajua kila siku tunasema la not talk politics kwa ipon lakini
hatuwezi avoid it
inakuja it's part and parcel of our life
yani Kenya unaweza tu tulia unaona sasa kaa saa hii usikii kuongelea siasa na utaki siasa utaki kuchaguana lakini umekaa unga ni 200 sasa tunani wana siasa wanakutafuta yani mbago ukiwa jikoni
true
na utaki mambo ya
now that we in the middle of all this nataka ku big up wala wase wana tusikiza wakiwa US we have a very big audience manze
big up funny thing podcast mzee inasikizwa US na watu wanataka
by the US
stories za Kenya mzee
US is our biggest audience
true
I can say
because lakini you appreciate so far tuko 100 plays
yeah
5 5 podcasts.
Yeah.
Mm-hmm. So it's only 20 plays per podcast. Yeah. So now it's tunaanza pole pole.
But manze Walter Madiuko.
Big up.
Tunakutambua, brah. Manze ujue. For sharing and for doing all that. Manze, thank you. Thank you so much. Because he's been the biggest supporter. Ata ndo manze anani contact na mbini. Aje, brah. Episode, bana.
That's my episode. That's kupati.
Buda, ataka.
Sasa, my G, sasa. Other than politics, sasa, mse. Nimeingia pale IG. IG utuwa na vitu mingi.
Of course.
Kuna watu wana pika.
Of course.
Kuna watu wana post nini. Sasa, wacha tu dimension jina. Jay Matubia.
Mm-hmm.
As band yake alikuwa kwa Country Queen. Country Queen ni Netflix Matubia, yenye meme. Matubia.
Matubia ni ule alikuwa. Kuna.
Asha hiyo alitaidia.
Kuna role.
Alikuwa na role taidia.
Akiwa kaa bad girl. Yeah. Bad girl.
Sasa Matubia. Bwanake yako Country Queen.
Mm-hmm. Country?
Country Queen. Ni series imeme kitu Netflix.
Oh, the first series kumeka.
I think Lord.
Oh, okay.
Yende Netflix. Sasa so issue. Likujituma.
By the way, big up. Big up to Jay Matubia.
Abel Mutua, field director.
By the way, Abel Mutua. What? Abel Mutua, man. Abel Mutua ni big time.
Sasa Country Queen, kuna zile scenes za ni aje wewe ndio main character. Unafau fall in love na mse. Ama ufanye nini. As in kuna vitu, unafau ufanye. Sini acting sasa. My G. Pale kukula na mate.
Na
niuliza. Sasa hiyo ndio swali. Uni chali yako. Uni demi yako.
Yeah.
Bana imekuwa scene. Piga scene. Unakula na mate na uni scene. Okay. Unajua kuna zile kaa za kubishiana na
mimi. Niliduaje nilikuwa naona kuna series ya 50 Cent ilikuwa inaitwa Power.
Power, yeah.
So Power ikianza watu walikuwa na mangana. Manzee umetulia tu hivi ni kumangana nini? Yaani anaingiza tu
kumangana.
Drugs money.
Kumangana na kuuana.
Sasa nikakaa nikajiuliza manzee, na huyu msee anaweza kuwa ameoa na nini? Nikoonaje stories za kumangana kutoka na kupigana mate na nini na nini? Zinakuwa ngani? But si kitu real.
Sasa nikuulize story.
Kuna point ufika, lazima mpige hiyo kitu real.
Acha nikuulize kitu. Vile unataka kuniambia vile tunaonanga kwa movie watu wameingia bed. No dembaka na feel. Ana feel hiyo samo.
Inaweza kuwa lakini
watu wamanganangi aje.
Sikia sasa. Una story ya saa ya Jay Matubia. Apparently ilikuwa mpaka conversation wali have.
Jay Matubia si ameolewa
kwa. Ameolewa. Sasa huyo jamaa wake, alishapata mtu huyo hata. Huyo jamaa wake sasa ndio main character kwa Country Queen.
Buda.
Sijaochi hiyo nini bado lakini unaona sasa huyo ndio nini main character. Kuna scenes zenye anakula na mate. Hiyo sasa si atikaa kudishiana ama nini. My G, unajua ilifika point wakabonga. Ni aje? Niko kwa hii scene, nafanya hivi na hivi na hivi, itabidi tu umenikubali.
Hebu da misikubali bra.
Sawa bwana.
Afadhali.
Na sasa, unajua at the end of the day ni kuangalia emotions na bug.
Utakubali.
Ama
utakubali.
Ama mkuwe na open relationship kama.
Azizi hapana.
Utakubali.
Unajua
utakubali.
Mimi personally siwezi bro.
Utakubali.
Unajua hawezi kubali lakini yeah true.
Hata mimi siwezi kubali.
Being like an African. Bana hatuwezi kubali vitu kaa hizo. Lakini for one angalia huyu ni msee anakuambia kwa hii movie nikipiga scene venye imeandikwa. Na cheki.
Ni script.
Tuna bug. Hiyo script.
Mhm.
Tuna bug. Let's say 10M.
So Buddha, you're not going to kiss my wife
20M,
for
10M. 30M,
50M, you're not going to kiss my wife for
10M.
Fuck you. Fuck you. Buddha. Fuck that shit.
That point niongeze. Jana nilikuwa IG nikona nini kuna nini fulani inaitwa Shield Room. So hiyo ina nini ngi ma celeb ma stories zao nini na nini. So kuna msanii wetu aliimba Miss Independent anaitwa Neo the Dancer. Neo nikama kwa kikunja
noma.
Amekuwa kikunja mademi nje anakuja
bara ilifika
sasa.
Lakini funny thing Neo amedit Hata siku date wamekuwa in marriage for 8 years.
Manze,
but the wife is divorcing. Ni mbona amefail?
Yes, wameanza kufail divorce after hizo
mara nyingi za cheating. Umse sijui, sijui ni mbaya, sijui ni gangster ama ni nini. Dem akaenda pale nini IG akafungua roho akaandika
kitu. Paragraph.
Kitu bana, eh mimi sijui sana umse.
40 minutes composition.
Bana, mimi umse naenda nakuja na inje.
Unakumbuka unakumbuka
kitu roho. Sasa huwa watu wamekuwa kikula. Moja ni kama amepata go.
Gonna.
Do you know what Neo did? Neo alienda alafu akalike manzi.
Watch
that guy is a gangster bana.
Oh jamani gangster man. Akalike your post.
Bana your post unailike niandiko juu yako bana.
Future.
Bana eh anaitwa Pluto.
Future bana.
Anaitwa Pluto.
Yeah.
Wow, lakini
talking in the in the in the, in the lines of relationships. Kuna jamaa afisa kumemention. Kuna jamaa fulani aliacha na demu yake. Hii tao tu. Very very cool kid flani cryptocurrency uncles nasemanga hivyo niliona aliachana demi yake kaposta akasema anaweka a breakup party a breakup
party.
Buda
nguo amesema za gani ama tume, kaende
si lazima kuona kala code bro. All black.
Because all black the, because ni mazishi.
Ni mnazika hiyo relationship. Eh, that thing got me thinking like sasa tumefika hiyo point.
Manzi sijui siku hizi sijui kama ni mimi naona hivyo lakini siku hizi watu manzi nikawa naacha roho kwa nyumba bwana. Ndio hapa na van, hapa na roho hapo. Wajua watu ni magang sijui ni
I think ni zile vitu watu wamepitia juu unaona kwa relationship let's say first breakup bana ita hard second ita hard
but there's too that much breakups
bana unapata bana kuna jamaa
mzee tupendane bana tupendane bana pia tusipimba on that point hata niongeze kuna kumsema jua ni twa future future bana sijui naweza sema ni gangster ama ni
future of the streets
bana future of the streets wao mse kuna a famous basketballer so akiwa mtu yeye akamwambiaje nataka unipigie autograph superstar akakata 20 years ago akakata so what did future do akatafuta kwa film si akamsuka sasa si Twitter ni superstar na kamanga yule mse akakama akajua Twitter ndio ilikuwa the cause of the
breakup.
Sengine wanasema ngali revenge is sweet
so, lakini zingine si sweeter
bwana
buda jolo
kula wife you are living in a cold world
but I feel like future hapa alikuwa anataka kuprove a point.
Manzi ulifanyaje hivyo bro?
That is too much work. Hebu imagine atiju mtu wako kusainia autograph. Una go all the way, you have to be rich. Then after getting rich, unapatia.
That's you do the first stroke. Get money. All day, any day, get money.
True. Yeah. Sasa mzee, bado pale ya IG. Bado ya IG ndio.
Hey, IG ni. Kwanza Nairobi gossip.
Nairobi. Ah, sasa si Nairobi gossip. Mzee, riko pale naangalia mavideo za kuspin. Mavideo za kupika. Mavideo za kupika. Kuna madam anaitwa I think Kaluhi. Kaluhi. Bro, Kaluhi anaanza kufundisha wasee kupika alafu anawaambia from the information I have watu wengi hupika wakiwa naked. Sasa unasikia anasemaje? Anasema anasema eat e food ni yenye anawafundisha kupika mspike mkiwa naked juu unaweka food mafuta iruke ikuchome nipples
bana. Kwanza kitu napikanga ina reactivo ni chipo so say
mbona kitu ni naikiwa fari bana kwa video za kupika weka hata kitunguu eka nyanya tupa vitu ndani eka reko cubes eka nini ni hivyo wafunga story ya kupika lakini hiyo story ya kuambia wewe usipike ukiwa naked
ni ndo makadhalika
ukifanikiwa fari mbaya
mimi am a fan of nudity
Hey bro, hiyo hapo saa tuwezi ongelea.
Kwa nini?
Saa nudity bro, fan of
nudity. Mi ama fan of, unaona nikiwa kwa hao yangu. Sema niko kwa hao, nime chill, nime relax. Mimi napenda kuwa ndevi.
Wewe ukiwa peke yako.
Nikiwa tu peke yangu ndio hata hata nikiwa na mama. Hiyo
sasa ni mambo yako bro. Sasa unajua saa hata
naweza shinda. Sina nakwambia I'm speaking for myself.
Na sasa inaweza shinda kama niishi na wewe bro. Naweza
kaa kwa kwa. Mimi sitaki uishi na mimi. Na hatuwezi ishi pamoja. Lakini mimi am a fan of nudity. Like napenda kuingia like nikipika ama nikichill ama nini. I like to be naked in my own house.
Iko poa nielewe.
Want to be like kama niko na visitors of course.
Wewe kitu tunasema ni hii chunga mapenzi.
Okay, kwa hivyo wewe ni wale wewe yani wewe ni mmoja wamo ya wale watu wanasemaje usikuje kwangu kabla hujaniambia.
Of course, you cannot come to my house.
Yani nijulishe alafu nipe nguo sawa? Alafu
of course, juu hata
mwezo pilka pilka unaweza kuja uone vitu huko uone.
Bana, afya of course kwa lazima unok.
Na kwa hivyo kama
so kinoka najifunga taulo.
Kwa hivyo ukiwa kwako wewe ni bado mmoja ya wale vijana wanapatia madem zao. Shati oversize. Ndio mnaweza enda jikoni usikie ni kama
inaweza unapiga TBB.
Piga ilale. Chapa ilale.
Bana bro mimi siwezi changia kwa topic kai.
Sasa ina noma bro.
Si ati kwa bye.
Mimi I'm like that
by. Come bro get off. Hapa tumekuja unaongea lakini hey, yes, kama unasikia kama ni aina no?
Eh kwa sababu sasa mimi I'm like that by the way. Na ni ukweli kusema. Sasa ingine ni ukweli kusema tu kweli because hey. Sasa
bro speaking of memes unaona poleni kweli ni mbaka short
team. Haina si tumefunga
hiyo. Sasa speaking of memes, kuna huyu jamaa anaitwa Arab Mari ndi chama kichuka hiyo. Arab anaitwaje huyu jamaa?
I don't know the name. Anafanya nini? Au ule msemo.
Kuna huyu jamaa fulani alipiga nini? Alipiga meme ya item ya WRC venye walikuwa naivasha. Jamaa sasa unajua kuna kitu deno ulisema tukiongelea president amekuwa kitumika kwa memes na nini na nini.
Yeah.
So apparently kuna faa kuwa ama itakuwa introduced soon. Copyright ya memes. Azini sawa umepigwa picha lakini si kila mtu watumie akijisikia.
Unafaa kuwa na consent.
Ni kama consent ya ule msee, leti umepigwa picha, picha yako inatumika kama meme. Lakini
mse kwanza huyu lazima mse hizi ni atuli bana ile sauti yake bana
so
kuuza bana
so apparently Kenya copyright
zoea hiyo sauti
wanasema the Kenya
anafaa lipwe
sasa I think kunajua saa ka consent itako involved sasa labda itako atafi ama unaona
for real
mzee maiji jamaa amekuwa international anatumika mpaka
international bra
batana kitu
sisi sasa unajua sasa mimi yako inaenda lakini hakuna
but I feel that's fine
ni fair at least
I feel by the Kenyans tunakuanga
jonaka let's tunaona speaking of
elections bana pale nakwambia tutachongolewa mzee kama wewe ni wa rora hizi
speaking of elections
za kijamii usiingie
bwana speaking of elections kama Tuesday saa hii unaona kama Githeri man Maiji Githeri man alidumio na wase wengi sana. Isipokuwa ni venye branding
kama mlaka
zikafanya. He made money.
Power of the internet.
But the internet is power by the way.
Isipokuwa labda Githeri man. Natuwa mwongelele juu tumeleke election. Alipiga labda starehe sana ama alikata sana. Sijui ndiye kaaje. Sina haki ya kumjudge ama nini. But tuseme venye kuko.
Yeah.
Alikuwa na chance ya ku grab. Yeah. Una imagine unakaa na unye alafu.
Nani huyo?
Githeri man. Kumbuki msee fulani alipigwa picha.
But there ni ukweli.
Alipatiwa state recommendation manze. Yaani unye.
Nani Githeri man?
Githeri man.
Alipata state commendation.
What?
Yeah.
For real?
Recommendation, yeah. So unaona hapo kuna chance kama labda unakuaga kuna kitu umefungia bana, unapata na uhuru bana.
Unafungua.
Fungua roho hapo mpaka unyione. Hata mimi naona ingekuwa labda ni mimi kama Alex, nimepata hiyo chance. Nimepata na yeye unye nini anataka kuniona. Nikiingia kwa mlango hivi status naanza kulia. Nalia yeye unye anashindwa bana. Nini huyu jamaa?
Atakusaidia huyu jamaa. Huyu jamaa kuna shida mingi sana.
After hapo nimekuja na shida nimezipanga. Na si mingi. unajua pia kuna veneza mwongelesha mingi ya boeke. Mm. Five strong points za mashida. Akitoka hapo anaongea na pia wapi hati ya mwisidio
jama. Jama, usibuate.
Usijaribu kuwati.
Usijaribu kuwati niyo jama.
Sama unasa mashida bro na watu wa Colorado, Balenciaga wameto wa trash bag. Unaona trash bag? Mm-hmm. For the longest time, trash bags ilikuwa leto wa ine. Mm-hmm.
Goja,
Eastlands, wale Eastlands.
Hey,
hii pepa
kwa white.
He's a black. Unajua saa tulikuwa na baingizo pepa
20
bob ikakuja ikafika 30 I think due to inflation. Maisha tu venye inasonga. Mzee, Balenciaga wako na trash bag ya 212,000.
Bro, bro. Ama wewe kitakataka.
Kwani mechizi?
Bana hiyo ni kitu utaduia nini bro?
Hata kama mnasema ni labda ni doa tu na manzee. Wengine wana overdo bana. Sasa pepa yako katakataka shule 200,000
shule. Lakini Balenciaga.
Kusema ukweli mimi.
Kusema ukweli hata tukisema labda tunaongea hivyo labda jua tuna pesa na unayo doni mingi.
Lakini watu wanabaya.
Unajua sasa kama juu manzee. Tunaweza sema
economy yao.
Tunaishingi nao huku juu ni lazima. Otherwise kama mass ingekuwa inakalika poa angeenda huko. Bada
ni satukua
mtisimu level manze.
Abuda, sangina
sa
naonanga vitu zingine nza ujinga.
Bwana utabaya aje trash bag pepa.
Bata ataki kutrash kampuni.
Balenciaga.
If they're going to sell, they can sell. It's fine, it's fine, it's fine. Kama kuna wala waneza afford, waneza afford. Lakini ni bra.
Kuna wanya waneza afford.
Buda, sinijitengeneze. Sinikitu mtani tengeneze, ama?
Bana.
Because jitu.
Una jua 200,000 huku Kenya kani hiyo ni ya makaratasi uko na kampuni kako wewe unacheza nini?
Eh, 200,000 hiyo ni shop ta au mali umechili unatengeneza tu pesa tu ukiwa umetulia. Hakuna.
Lakini it's life. Na niona bado wametoa kiatu kingine fulani rabo.
Hiyo rabo nimekumbuka.
Imeruka.
Hiyo nasikia hapa ipune za cha kiatu nje manze na ukitoka. Bana jo.
Yes, chukuliwa.
Ili kuna toka moja 200,000.
Kuthe paipu na jwa. Paipu bro.
Ama tunaweza sema ama designer huo overdo.
Yeah.
Paipu juu.
Kuna vya zao, isipokuwa labda ni kutuseme umeletewa kiatu. Inaitwa designer, inaitwa hivi na hivi. Hiyo jina ikatolewa hiyo kiatu unaweza kosa kuvaa.
Siwezi kuvaa.
Lebo, watu wanavaa
lebo. Kuna wenye manzi atazi ukaa. Mm. Okay, lakini ni sawa.
Sasa tutasema hivi.
Sasa tutafanya aje?
Tunakazana tu, tulisema kupumzika ni binguni. Huku tumekuja kukimbia bana.
Mara lakini bana kukimbia mzee by trust back 200k myg.
Unaona manyo manyala alikimbia?
Nani?
Mimi ndo nilikuwa.
Eh by the way manyala
piga. Ana
jamaa baka ametolewa ngoma mzee.
Manyala bana huyu jamani mkali.
Anakimbia. Sijui kama ni shida alikuwa anakimbiza ama. Ama ni
anatoroka shida.
Ni jamaa anatoroka shida ama anakimbiza utajiri. Yaani sielewi but ali try. Commonwealth nasikia sijui ni.
Ako try. He won.
He won.
Unasemaje? Aliweza.
Hata 10 seconds record.
Fala before aende visa sijui 1 2 3 nini. Unajua unaweza boeka.
Yeah.
Hata ukienda ile kuchangamka uko nayo inaenda chini kidogo unajua pia ni binadamu.
Badala liko mefinyiliwa because the visa
eh by the way kulikuwa na issue
do
hiyo time bado as much as alipata visa late ali jamaa wetu alienda akakuwa number 2 akakwalify hiyo ilikuwa semis.
Yeah.
Alafu hiyo mwisho akamaliza. Dakika kwa nani hivyo na ni hivyo.
Kana na jamaa kukimbia bado ameunga bana.
Nani? Ah jamaa kwa sawa. Lakini mbadala big up.
Big up.
He's a legend.
Mazino hata kaka Kenya na kugana pia na mambo tu mob. Akosangi vitu mbili tatu.
Poa.
Speaking of. Mimi
nasema kaka Kenya. Kenya inaletanga shida kama una do. Manzi ukiwa na do hata utaitoka huko kwenye. Labda ndio utakogenda Dubai kutembea.
But mimi siwezi toka Kenya. Yeah, I swear like hata nikapata opportunity ya kwenda majuu. Sinanga hiyo roho.
Eh hey, bro mimi naenda haki ya Mungu hata ngoo mtaniletea hapo. Nienda ni haso.
Sinanga hiyo.
Ni haso nione kama naweza leta maziwa hii pande juu pia. Eh unajua sasa kule una haso ukijua. Nile shida nimeacha mtaa bana.
Unakumbuka kuna time ilikomefika mahali wa Kenya wameenda wengi sana Dubs, Qatar and all that Saudi. because UAE United. Niko nimeenda wamechoma huko sana mbaya mpaka inakuwa ati Kenya sasa mtapatiwa visa.
Bado bado hata kuna story ya US wameban wamehold nini visa mpaka 2024.
What's fucked up mbona?
Ni line muendama sielewi ni nini.
What's fucked up?
But I think like kitu mzee wana blame on COVID by the.
Unajua kwa sasa ndio uende tena majuu sasa ni lazima ukometuguza nini.
Speaking speaking of COVID. Mimi in my own perspective and in my own thing, me I think COVID was a scam.
A scam kwa nini bro? COVID. Unaweza kuna watu walipass na
COVID. COVID, COVID people passed in sawa. Okay, people passed but people pass. People pass on a daily basis. Watu wanaendanga on a daily basis ama?
See, but unaonaje? Unaweza angalia ndio wasewe udedi but tunakufa na rate inakaaje? Unaweza kwa labda watu wazee so many 5. Sasa hii ugonjwa imekam tunakufa 1500.
Nikuulize aje. Mm-hmm. You have people who are getting vaccinated. Mm. Tuko na watu wanakuwa vaxxed, si ndio? Wanakuwa fully vaxxed na nini by the way. But unakuja unasikia after a week ama or so
amepass.
Hata siku pass, huyo mtu unasikia tena akona COVID. Umdo okay. fully vaxxed means umepata first shot, second sijui na booster.
Unaona kama jua anapiga booster mbili. Exactly. Okay, na kuelewa but unaona kitu
ama inakuwa out of other things.
Out nini kitu inafanya hiyo COVID ikikushika kama hujadungwa? It's not either to affect the same way na mtu amedungwa. Juu unaona for example unaona Joe Biden last week ama last week but one alikuwa mgonjwa. Alikuwa fully vaccinated.
Yeah.
Joe Biden akona 77 years if I'm not wrong. Sawa, kwa hivyo ni mzai. Kani immunity iko chi?
Iko chini.
So ikakupata na umengedhi huko umedungwa mzee. Kanaenda kuenda. Unaenda tu huko sasa na kuona story nyingine. Okay. Ni mbaya tukikufa out of ignorance.
Me have not been vaxxed. I cannot be vaxxed. I don't trust that
vaccine. Zena ya pili linifogodha haki ya Mungu.
Mili ya nanga yani, ya kwanza. Johnson, sijui ya Johnson. Iyo ilikuwa wano.
Ile ya one time.
Ulidungwa.
Mili lidungwa.
Hata mmoja.
AstraZeneca. Nikadungwa ya kwanza. Iyo niliendea hosi. Sasa hii ya pili walikam charge. Mimi menda charge. Nikasikia wasi wa vaccine wako pale nini. Mimi huyo alikia mechangamuka. Nimekaa. Nchapa kitu wako.
Bro, ura...
Nakwambia unaona jioni nimekaa kwa bucha ya kazini yangu. Nasikia kichwa mimi ni moto alafu miguu mimi.
Kichwa ni moto.
Bana jo. Nashinda mimi kwa mwili si moja bana. Jioni bana natetemeka bana. Alafu bado kichwa mimi ni moto. Miguu mimi ni baridi. Manze hata mande sikuweza kwenda hustle bana. Kwa natetemeka bana na shiva bana.
Sasa fadhi unajua kuliko AstraZeneca ulikuwa unadungwa? Na interval
after
8 vaccines after 8 weeks bro jamaa wetu alisaa alikuwa medungolini aka lose count
si mimi ni kijana tuko naye bolo yangu ni lose count manzi
sasa
Tiada
nasema. Atuko iko effective ama haiko effective.
Mimi Mungu atanijalia na najua atanijalia na tume na bibi. Sijui hiyo bibi ni vitu atakuwa kiniandikia chini. Unafanya mtu anatuma kwa duka na mbwa, endea mayai, maziwa na nini?
Unakuanga na shida ya kusahau wala.
Mzee, sielewi sijui ni kuhustle sana kitu inakuwa. Sielewi yani.
Alafu wadau.
Wadau. Yeah, I'm a very
nini? Sawa, sawa pole bro. Mimi nasema ligi imeanza.
Arsenali,
mimi unajua mimi ni Arsenal bro. Jana tumeweka mtu si ati nini.
Sasa kadhisha juangi mambo ya ball. Bro unafanya gani na maisha yako?
Acha nikwambie ile ukweli. Mimi nanga interest na mpira.
The best sport. It's
football. Arsenal.
But it's because imechochwa. It's just all over. Me I don't follow the crowd.
Ngoja kabla ligi ni nani mtu okay. Mtu ako na dem. Nani ameletewa jezi na dem yake?
Tupe pale unaona pale kwa comment section pale Spotify
tuweke
kama umeletewa jezi na demu yako bro
tuambie
unapendwa watu hapa wenyewe wanajinunulia jezi lakini usikue bias labda na wewe pia demu yako ujemba ya zawadi
bana na
lakini kama unambai yanga una haki ya kumuuliza jezi yako.
Muuliza jezi yako iko wapi? Liverpool, Chelsea, Manchester
kama unajua anaweza kubaiana andikiaje
true
mpaka jina yake hapo. Mm. Sawa? Ndio mm. pia ma side chick na ama demo anakuchu nini nini.
Mm. Sasa Buddha. Kuna very says it at interesting nijo mtamua kama itakuwa interesting.
You are ever bro. Hapo you are just
have you imagine. Ever mm. walked into a house mm-hmm. sema ni bash ama nini ama nini ama nini.
Uh-huh.
Uingie upata jamaa akikula dem.
Na dem.
Ama mko kwa the same house
na mzee na kunja mtu.
Bana dem jamaa anakunja mzee in the next room ama in something like that. Buda mimi imeshaini hapenia. Mshaini apendia. Sambash tuliandanga somewhere ni utawala.
Holy react aje bro.
Budo na lala. Utadu. So utaenda waambie walale.
Zii. Hiyo ni mambo yao.
Wewe wewe utareact aje.
Wacha kama alafu.
Kale leo nikikam bro. Tukikam kurecord pod.
Ukikam gani? Ukikam gani?
Ah zii. Nikikuja kurecord pod bro.
Unapenda kukam bro.
Kuna madama menisho. Pale local.
Local ni
Mikasa.
Mikasa sukasa.
Mikasa sukasa. Sasa pale Mikasa unasikia madam anadai mambo ya hili, mambo ya watu wa hili.
Wachana naye.
Wameshikana vitovu. Wachana naye ni ngumu. Eh lakini mimi naweza sema if labda hiyo ni moment ya wewe ni sa usiingilie. Ukiweza ku step out ukiweza
vumilia tu.
Ukiweza kulala hapo vumilia.
Tafuta usingizi, mali niacha.
Mi walai. Guy.
Ni noma. Sa shida labda kama ule pia madam pia na chachisha.
Najua.
Ndio kuna wengine pia uchachisha.
Lakini si bado ni kutoka bro. Usichachishe hapa.
Wewe unaenda kishanga lakini. Wewe sawazisha.
Wewe kama baba fanya mambo yako.
Kazana.
Acha hizi. Wewe jitume. Ukimaliza.
So mmesema mwezi walk out. Wewe uta walk out.
Ni
utalala
nalala
kuna ndasemaje kuna venye ndaangalia unajua pia lazima uanalyze bro uone eh labda kijana wako labda hata ni yo dakika mbili unahoka utukapigwa na njeve bure na kijana wako ameacha ndani ya
mitali wakitu 1 minute man
bana kijana wako amepiga ni sawa hiyo ndio uwezo wake ama atusemi ati labda kuna fauka yoa na hawa
hapana.
Na usitumie booster. Kijana
utakuta
ati ya kazi hapo.
By the way, hata mimi naona hivyo because vijana tunajaribu na hizi ma Viagra.
Eh bana hapana.
Kwanza nasikia kuna kingine mnaka abuse kanaitwa zio ni blue pill ama kanaitwa nini?
Ka
blue pill kanafanya mazee.
Unachangamka mbaya.
Unachangamka unafika kazi safi bana. Una represent.
Na inasonga kama injili.
Kuna jamaa niliona akiongelea story ya Viagra aliita dem. So dem alimtumia mpaka fair. Akamdanganya, niko kwa njia bro, niko kwa mat. Na kam. Jamaa kaja za blue pill Buddha.
Wow.
Aka
Buddha
aka meza.
Jamaa
uh-huh.
Alibakia steady bro. Ilibidi hata aende mpaka hosi.
Unajua hiyo kitu hawezi fanya nini.
Hiyo kitu mpaka itulie tu naturally but lakini sa why is it necessary?
Si necessary. Unajua funny thing unaona kuna jamaa nini? Uni flani iko Masai Mara.
Mhm.
Mzee jamaa alimeza hizo vitu. Alika on 3 days.
Uko on.
3 days uko on. Bana unajua ukiwa 3 days on, hawezi washa vyombo, hawezi fua nguo, hawezi fanya anything.
Utoki nje.
Hawezi toka nje.
Kitu.
Juu watu wakisha kuangalia wana chini washa kujudge. This is an evil man.
Funny thing.
Una steady of yovyo bwana.
Siku steady bro.
Alafu unajua
hii ni yani ku steady.
Kuna design unaweza kanyonga unaelewa kume vaa jeans nina mshipi naishikia hapa juu alafu nainyonga bana
bro
ndio technique ni ya kuficha aibu juu nimekuambia watu ndio kuna mwenye atakuangalia na sikoa but kumbao in public ni aibu sio wote tunajua
ni aibu tu
ni aibu sasa unabao ni unafikiria bro
speaking of kuna time niliona clip flani dem flani alirecord ya jamaa ki masturbating public. alikuwa na alichapa ngozi bro wakiwa stage
kunyonga kamanki
bana alikuwa ananyonga
hiyo ilikuwa historia la tema
unakumbuka
kuda kama alikuwa
jamali alimbao anaangalia dem anaangalia dem eh bana by the way vitu zingine
jana ajiheshimu hata ujinga
it's not that serious
siku na hiyo technique na nimwambia inua kitu funga na belt bana. Na hiyo najua ni kitu watu wengi wanatumia.
Okelea okelea acoustic kwa kitovu.
Kwa jeans. Hey. Achia hali ya juu ama ikuangalie ku point. You are the reason why ni hivyo hivi. Na wewe ndio umefanya nika hii?
Oh my god, what? Oh
my jeez. Sasa ndio episode 6. Bwana hii kitu imeitishwa mzee.
Bwana imeitishwa mzee.
Ila unasema left right and center.
Na encourage, na encourage. Kama dem ni mrembo wewe simp bwana, tusikuchoche.
Tusikuchoche bwana.
Kade ni mrembo. Simp bana. Simp.
Lakini bwana usisimp sana alafu ukue. Unajua kuna zile expectations mzee unapata umejaza expectations.
Yeah.
Unaku bwana zingine zina turn suicidal my dude.
Bana.
Au usifanye hivyo lakini.
Unaweza sema pia ukipenda usisahau akili bana. Ukipenda beba akili.
Beba akili.
Upenda lakini ujipende zaidi.
Ujipende sana.
Ujipende zaidi by the way.
Sasa hiyo imekuwa episode 6.
Yep.
Bana, it's been a long time coming. That's what she said.
Coming. It's been a long time.
Mugeni mheshimiwa Bolo Yang.
Bolo Yang, Bolo Yang.
It's been a big time.
It's been real. Thank you so much for the audience, manze. Tunashukuru man.
Tunashukuru 100 plays
on Spotify on
na kuna comments mate amesema tuandike hapo usisahau.
Ukiwa na opinion pale.
Usikue na aibu.
Big up, share, kiza, like.
Kiza. Andika.
Aya bro, tuliingia YouTube.
Tuko YouTube man.
Tuko YouTube mzee.
Just another
YouTube,
pod.
YouTube tuna ona miango subscribe like
na
share
just another
point
also comment bana
wali toa thumbs down
manze
aya serious
the dislike button of
ni wewe nikidhani ni wewe unaweza ona sijui kama ni
oh sio sio hizo na number of
manze una imagine anaanza kujituma alafu ma dislike ndio mimi kuna like
lakini mbona dislike kuna jinsi
una dislike bro support mwanzo pia wewe unaweza
juu unaweza ambao fanya hiyo kitu na uwezi
Leave alone the story ati jubeste yako
bana bro na hii pod inafaisha tunamaliza tu, hii ni mara ya ine tunajaribu kumaliza pod
lakini sasa tuni kweli
si pod episode
anyway hii episode imeisha bro
kata.
Aya peace
tukichaguana.
By the way, we are recording the next episode after election, sindio?
Yeah.
So tunafaa kuwa na new president.
We are recording this on a new Saturday.
Vote.
MCAs. Na huyo MC anajaribu kusema hapa ana create wifi. Bongo plot.
Kuna by the way kuna
ukienda ku vote usibebe feelings ziache kwa
nyumba. Enda uweke decision
enda,
na wewe vote endelea na kazi yako.
Usichunge kureoni kazi ya ABC bana.
Kureoni nyumbani.
Anyway,
usipigwe.
Peace out. That has been episode 6 man.
Episode 6.
Big time.
We appreciate episode 7.
We appreciate
episode 7 ya Mungu, si ndio?
We appreciate your love.